banidinga ndondibuza kwabadala endlela ngokwayo bandibuza kubona abadala amanga into engenayo banidinga ndondibuza kwabadala endlela ngokwayo bandibuza kubona abadala.
Bandibuza kubona abantu.